Sultan 001
They call me Happy C Akwani V
Bwana kicha kwa kitanda miata chini na lala Msoto suwa popi hao ni timi para Ukini jaribu na kutua kafara Na ukishina na nami na kuona gafala Kisha ikula chiporo chipapa mohepe nesataka Mgini shulo takula nyama ya paka Ukini yona lazima utanitaka Pesa ina nitakasa Kitaani wana nitami
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Kitaani wana nitami
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Mashabiki wana nita
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Kitaani wana nita
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Mpangigeche, pangigeche Pangigeche, pangigeche Mpangigeche, pangigeche
Saluti kwa sultan uloni paho kunikaze Kipanye piti nyumbani nilete mkate Ja ame blessi msikini utangaze Apole pole achani pande ngaze Kitaani wana nitami
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Kitaani wana nitami
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Mashabiki wana nita
Uptown boy
Pangini wana nitami
Uptown king
Kitaani wana nitami